internationally connected and locally accepted.
Kutesa moyo kusungua maumivu ya mikwenda ni zawadi ilopewa macho ni pepese wapi mikipofu koko sioni penzi limetaradani na pepewa harufu ya marashi rashi nkitachi tachi shingoni uvai baibu ikanga viatu vya kuchuchumia kangaru kisima tuitanga Ubani fukizi ya pambetu Ukizungushi ya shanga Inashuka inapanda chini yeah. Nisha tafuna karanga Asa chumba ndo kiwanda watoto yeah. Yeah, yeah. Number one You're my number one Number one yeah. You're my only one Number one You're my number one Sina
sifa za kihaya Icho jari wa maraba Sara, my baby, nilikuwa papaya, ukaniokoa mesaya, for your love I never tire, my baby, I'm in business, kama gym utenda fitness, for your love I never do less, for you baby, ahureji, regina, ureji, regina, ureji,
Tick-tock like a me a tell time Follow the lead of emotion Smooth like a lotion Belly just a roll like so the waves of the ocean Talk we attack the words we unspoken Rave and a rise a commotion Hip top no, no broken neck back no Woman of the night, nobody can stop yo You know when I think they can counteract yo Such a tone, I've been overlooked Every girl see a wine man. Fashion is a no meat and grease. So every girl with a shine, you know you have a good move. Like you
Jaja, Atakama ni kwa nguvu sina kupe kila kitu baby uchana kwa siku baby tufanye mavitu baby mavitu kupe kila kitu
jaja yo
uchana kwa siku
jaja yo jaja jaja yo jaja 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 yo jaja jaja yo jaja jaja yo jaja jaja yo jaja Jaja,
I saw your love give me fever. All the time you come with under shiver. Now you be the one, just believe her. Like diva, my diva. Oh, you turn bad man to Zina. With your sexy body, Carolina. For your love, I go fight like John Cena. Atakama ni kwa nguvu sina. Kupe kila kitu, baby. Uchana kwa siku, baby. Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu, baby. Chana kwa siku, baby. Tufanye mavito, baby. Vito, baby. Sata kiss long na po wine.
Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja.
No, no, no.
Jaja, yo puti jaja.
No, no.
Jaja, yo puti jaja, baby. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja.
I hope you know say this sequence say where you carry for backy they make me the kwe baby kwe ah come to back you say nese zame ndani na rungu kwa ready kipepepe kipepepe oh la la your body fine know when you want you blow my mind. I don't wanna waste your time, so please be nice, so make your mind.
Ooh la la la.
Kissing in the rainfall from the morning till the night.
Ooh la la la. La 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 la.
Kupe kila kitu. Chana kwa siku.
Don't be selfish, baby.
Baby, my bitch. Kupe kila kitu.
Viporo, ulinyasa totoro, bila ya godoro, penzi kiberiti, siwezi kusaliti, yes sabuni miechiki, miechiki, mieche, maji mweza keko, oh, tucheze kidalipo, oh, muto ulipo, oh, salamu sikufike, yameandikwa maandiko, usipamboke usilambe mwiko, oh, kurude kwako ni ndoto. Sitakia jirudie Nile nae kwa siku mara tatu Kama mgonjwa wa homa Nikiumwa na pona Dozi zuri ya nini lekona Kasi kani kitango siku
tatu Ya kupika ni chuma
La 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 Naishi naisha Hata sura inakosa nuru Na pupujika Namligicha, namwisho kwenye msururu Penzi la kujificha, mbele za watu waliko huru Silinka shiba, mwanga ndani nje giza Kanipa ratiba, tamu yangu kila jumapili Moyo ni mwiba, na hema kwa shida Penzi msiba, lina niliza mimi Na picha yake yeye
lelele
na imani nitakutana na yeye siku nikifa nisikwe na picha yake
yeye
na imani uko tutakuwa wenyewe Number
mawingu yamepambwa kwa rangi nzuri. Sio mimi wala wewe, ni Mungu mwenyewe akaumba jua na mbingu na mapenzi kama kivuli. Tujifiche mimi na wewe, sambona unaniacha mwenyewe. Wahe na walisha sema kipewa kilema unapewa na mwendo, ila kwangu sinema yani sisi mizi kumuwa tembo. Oho chanda chema nimebaki neno hakuna matendo, nipolenga nimedema moyo umekosa malengo mama.
She living like phase one. Tattoo on her leg and her back. Say she never care about love. Every day and night on her Snapchat.
She a flirt.
Sitting by the bar with no drink.
She a flirt.
If she a dark skin, turn light skin.
She a flirt.
Any girl with 10,000 friends.
She a flirt.
Say she wanna bang, 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 and make you book hotel but never come around.
She a flirt.
And she's calling your man bestie.
She a flirt.
Say she only wanna drink Hennessy.
She a flirt.
Say she never did this before.
She a flirt.
But she come around, say she wants more.
She a flirt.
Yeah, she only use coconut oil.
She a flirt.
Girls with chuka on them neck.
She a flirt.
Girls with two cell phones.
She a flirt.
She have a man but don't leave you alone.
She a flirt.
Girls way party with you but still stand there and look another man.
She a flirt.
If she put on too much makeup.
She a flirt.
Say she want go Trinidad and if she only come out when the sun go down.
She a flirt.
If she only like Mercedes Benz.
She a flirt.
Say she only go to Q-Lock.
She a flirt.
Escape 57 DNA.
She a flirt.
Say she have a man in Mali.
She a flirt.
Girls way come your pool party and look so nice but don't wanna swim.
She a flirt.
If she don't like ketchup on her chips.
She a flirt.
If she like too many artists.
She a flirt.
Girls way like too much ice cream.
She a flirt.
Girls with funny accent but never ever ever go a foreign before.
She a flirt.
She lies, say she come from London.
She a flirt.
Say she only like romantic man.
She a flirt.
She no one go NYSC.
She a flirt.
Say she just want party with me.
She a flirt.
Girls in Uber past 12, we come to the party looking like a elf.
She a flirt.
If she know they wine to the song.
She a flirt.
She only like one position.
Zungo, zungo, go, go, go.
Looking at everything that happened between us. Yeah, 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 yeah. Inachonyumiza mironi kauli zako kwamba hutoniacha. Oh, 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 oh. Ndani moyo wangu bado na uhisi uwepo wako. Hey, yeah, 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 yeah. Mwanzo ulihofu nisijumiza moyo wako. Love is so painful, love is no fair. Love inaweza kufanya uhai potee. Ningalikuwa na uwezo, ningali udunga viso pendo ukome. Try to give you love, try to give you my everything. Kama wa upost when you choke on the pen. Ningalikuwa na uwezo, ningali udunga viso pendo ukome. Nimechoka, nimechoka, nimechoka. Umizo moyo wangu, nimechoka. Nimechoka, nimechoka. Umizo moyo wangu.
The
used to call every morning and every night before sleeping. And that was the best feeling.
Them a kill match me. Why are them walk up here getting up for me? Drop it on my flag.
What are you stopping at this thing?
Everything I read.
Oh yeah.
nina dairy za goro. Nina dine pete tani kuzanda ni goro. Lima madam chesa, nina kitamla. Shika utam nyuma, nina kibyangla. Tunga masipa mbogi, nina ujangla. Luga mchavichua, kuna ukanga. Penda kwati kwa niwe ni ganga. Kwa niwe ni ganga. Nimefika na malunda na shini uwa kumbesa kwa sumbana. Kama manipika chungsa kwa mtirina. Magic anger on the beat. Kila mtu twende match. Achi match. Kila mtu twende match. Achi match. Achi tease a lot. A lot. Achi tease a lot.
Sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimali adiwisha mbeomo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimali adiwisha mbeomo.
Kristo, Kristo, lejo Maria, shika picho, teni Maria, assalamu alaikum ni petu waria, kwani walibora ni keno mariwe, aki kicho, picho, niko na kizia, kisho, kisho, ya kujazilia, naga, maji, ya kunyunizia, niko shata, mangi, ya kupaliliwa, aki, oi, korea, oi, kani magowe, Kristo ni romtaka, aki romtaka, kani kadonye ni romtaka, aki romtaka. Ni capone ni rondaka
kuna kushupara
ni rondaka
ni la pone meni kama kaputu elmen shikandi na sema tu masudu karibia chapto na nipige mabuni zumushie wandon zumushie wa zumushie wandon zumushie wa zumushie wandon zumushie wa zumushie wandon zumushie wa takanya na wandon takanya raka takanya na wandon takanya raka takanya na wandon takanya raka takanya na wandon takanya raka.
Chibobo wangu, mwodari wangu. Chibobo wangu, mwodari wangu. Siwezi kukatana kupenda na bado na amini. Siwezi kukutenda kila day bana mi bado na kuwaza. Umefitro yangu bado inakuwaza. Kukutex banda ndo mekua ni mablanda. Kuchapa wira daily kungangana kwa vipanda. Ulinipenda mi, ata kulikacha. Itaoliza
Connected and locally accepted.
It's on the beat.
Nege, nege. Zimeshika na dhani mini pilot. Nege, nege. Inarungu na dhani mini psycho. Piga nduru ni washe tu mandukushe. Nikichumo na dhani nikimboife. Kuna dhimia mutu wote ni mandukushe. Nazikishika laimu nikumbushe.
Usi wale wakulete wa maua. Bila ndomsu na juu taniua. Tesa kitale mpaka maua. Nikikalia si utahema kifua.
Kukunyoketaka digiriri. Namateketama digiri. Kupaka nizoma firifiri. Choma noti za ngiri ngiri. Kukunyoketaka digiriri. Namateketama.
Alo, all one yellow. Alo, doyo, yellow. Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji na jom na bambika. Kama nilitegu ni pato mepika. Kama weni maigu ni pato metisha. Sura za mababu mazezi natisha. Na kama wezi moni tabidu napisha. Ikus inatupa siyezi fika bei. Heri shike mafuta nijipige daily. Nikisaka shimo ya kunitole mabebe. Maziwa iwe fiti kutok kutok kutok. Jejeje. Mini mauru bila katatatate.
bebe. Unacheza na yo mbulu, unacheza videli. Hati ukiamini Mungu bado utadedi. Hii ndo ufale ilfanya sivyo zangi pedi. Chupa 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 chupa. Jasha, lina lina la. Tasha, tarae kaeka. Uga muru dash, piga brother 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 brother.